to me a one your my ye no yen dada sitting mu no son. Na se wunima, ube to me a fa hua kwenya. Suye hu chre se, nkrofu jina dada sitting mu ni ye bi te se, ni peku obi subain, anani yoma ya kosu wunyu meku omu so sasa wunyu subain. Ube to me a fa hua kwenya, ebra wo ye wunkita hudie hun shesha yenu. Enfye soa kakre bini ye. Nipa wabua COVID-19 panye no wono e kosro. Bo wongu bainse di afufru binumi yenu. Amai binuma she COVID-19 panye no waase wongu ni mdiyemu. Nipa wawo wumpote mho numu duduo na wonsu wabo wongu bain. Enshira kwenya wadebe bo wone webusu ya fuwa wongu bainu. Ejumadia bakonswa. Tumi womu ni sedi ya obema nti asiaba wakasa numu. Ma kwenya eyemre. Famra hudruwa beye miensa kusi inumu cheche wanga awone wongkasa nu. Sedi ya obeye wongu wo COVID-19 tibie imu. Bebiye subembia, yadi huwa dansi achre wunu sudie yemre nu. Kasa tumi ye juma papa apa. Asame edisuwe yi ye nfesuo. Nyoma nkete nkete je nkwa. Sawo yari a, tinefie. Sawo kwa nipaduduo mwa, ma wuhu nkwa ubi. Fasemina hofro wansa, wunsua e tine ase. Na wawo COVID-19 pani yenu. Adia edihwa, ehun hia, tumi womu yedie yede ishe nkwain. Nipa mpesa wa shri bribi. Nshuche mwa efam faswa, ewo eka obi bo obiribi ho no kyerɛ sɛ ahobambɔ yɛ fopa kyɛnsa wo bɛhwɛ yare sɛ wunya COVID-19 yare no a ontumi nkɔ adwuma na yare moa no betumi de ɔhaw foforɔ aba ananso owuo mpo wo wapane no na wudi ahobambɔ ahodoɔ no so no nyɛ biribi a ɛyɛ den de ɛyɛ den paa ne sɛ wo sa ohawa yare no deba no wo de efa wani bu se de ewube nu wo ho afa se wo nana be ma na wo nana ba yare ebra wo nim se anka obetumi de pane abo ne ho ban nyoma kakra ehu hia esese wo kai enkrofo ajina dada asetena mu ne ye bi so sesa won so ban nhweso obi te se ni pekuo ananwumakuo mu ne yeye so fatumi a ewo nsem a ntiasie wo mu ni akwanya a eye mre di dwuma fatumi a ewo biribi a ehye afoforo nkran mu di dwuma yeye adwuma de a tumi wo mu paa na afei hunu bra wo de dada asetena mu ne ye ebedi dwuma wo pese wutie saa asem yi bio a mia zero